ን ሰገሌ አሜሪካ ውጣታ ሀንገጅማታት ገልገለ ከሳሳ አለማ ፎለካ ጀልቀበ ያንገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚ ለማፍዲግ ደሚሽንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ሀገየ ሰገል በረኩ መለማፍ ኩረ ሰዴት ነጋን ኬኛ በከጀርተን ማረት ተስናገው ደገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ኬሱሜሲቱን ኬሰነራ አንቶጁቤ ሆራት
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳ እንዲት ደገፈቶ ተኬኛ ከሞልተን ረኮ ቴክኒካፍ ጀቻ አከበረተ ሜት ሰገንታ ገኝበሩ በነቹ እንደንደኝ አመለሰና ስሬሱዳፍ ኦጀታጅሩ ደገፈቶ ተኬኛ መቶ ተዶዋርቀምኑ ከነኬሳ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ሳያሰፈወርቂ አራጅላ ሞቱማ ሳውዲ አረቢያ ሚኒስትር ኢማላቲን ዱርፈሙ ሲማተኒ ጅሩ ከጀሩ
መጋላለን ጅጅጋ ፊድሬዳሞ ሀንገተኮ ተስገባኒ ጅሩ አመዩ ገሩ ጄቀምሰቱ ከኡመለ ያዶን ጀዱ ደገሃማይራ ኦዱዳቦ ደገባ ሰቀምና ሚሴንስ ኮንግረሲ አሜሪካ ማይክ ኮፍማን ጅጅረምን ኢትዮጵያ ከሰተተው አብደቺ ሳድ አጀቹን ቢየቲ ዳወቱፍ ጅሩ ቆጵያ ዳቀምና ሀንገቱም ረሰገንታ ኪኛት ንወሊን ቱራጅና አምጉቱማ ኦዱፍ ገራና ሞተንስ እንደበርሳ
ዳበኒ ቶኩማ ጉቱማ ኢትዮጵያ መያድ ሄራ ኢትዮጵያ ከይሰት ከየኒ ሶዶሚ ሰገል በየዲጉ ዳፍ ከንቱመ መጀቹዳን ባላልፈቴጅራ ከየኒኩን አካቀሙስ ጋፈቴጅራ ቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ከይሰት ነገኛ ምርገለም ይወኒ ከበቺ ሱዳፍ ሞቱማን ተርካንፊ ሄሮሳ ኤገቲን ፉደን ከጀዱ መያድ በዲ ጠቀበይ ፋንጎውነ ከሴረ ድረት ያተኒ ጋፈተመኒስ ጋፈቴጅራ አከመልስካቸው አምሃ ገባሴቲ መያድ ኢብሲኒ አራ ቱተጋዘጠ ሶታፍከን ከበራ አንጎ ያዴ ከሰቱ ማመፍ በከማታይ ከየተ ሶዶሚ ሰገሊት ከፉለ ፈተቱሬ ይሮማ ለሚወን ቢየቲ ሄዱን ካን ቡቅፈመን ሉቡን ለሚወን ሄዱስ ከበዳጅሩ ሰበባ ከየን ኩንቱ ማመፍ ከንጀዱ ፓርቲን ኩን ከነመሌ ስርኒ ፌደራል አፋን ረቱን ደፈሜ ድርፈሜ ለሚወን ቢየቲ ወሎል ሲሱ መሌ ፋይዳ ከነን ቀቡ ጀቹዳን በላለፈታ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ሳያስ አፈወርቂ አረጅለ ሞቱማ ሳውዲ አረቢያ ሚኒስትር ኢማላ ቢየቲ አብደል ጁበሪን ሆገነሙ አረመነ ሞቱማ ሳኒት ሲመተኒ ጅሩ ሚኒስትሪቺ ዲማላ ሳውዲ ጠላያ ሞቲ ቢየቲ ሳልማን ቢን አብዱላዚ ዝራ ኤርገሜ ከኒጠተ ሴራ ፎቡ ረንዴቢያ ከኒጠተ ሴና ፎቡሉማ ቢዮታ ለመን ግዱ ጅሩ ጭምሶት ፉለፈተ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ትከኑሳኒ ሚኒስተር በክስሳ ኤርትራ ኦቦ የማኔ ገብረ መስቀል ፉለ ትዊተር ኢሳኒ ረቲ ኢሳኒ ጅራን ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ሪፐብሊክ ዲሞክራታው ኮንጎ ጆሴፍ ካቢላ ፍለኖድ ኡፍረት አከን ዶርጎምኒ በክስሱሳኒ ስመቴ ጅርቲ ኩን ኮንጎ ዲሞክራቲስ ሱዳፍ ተርካንፊ ባየ በርባች ሳቶኮ ጀቴስ ጅርቲ ፕሬዝዳንት ካቢላን ሄራ ኮንጎፊ ወሊገልቴ ሙዴ በረ ኩመለማፍ ኩደጃ ሲልቨስተር ኬሰት መለቴ ሰሚ ከበጁዳፍ ጭቻ ገርሲሱን ሳኒ ጀጀበ ፈሙ ከንቀቡ ጀቹዳን ዩናይትድ ስቴትስ ዱበቴ ጅርቲ ዱቢምቱን ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ሄዘር ኑወርት ከነላልቺ ሱዳን ኮንጎን ገረ ዲሞክራሲ ተርካን ፈታጅርት የቹር አንዱበተን ለሚወን ኮንጎ ያዶፊ ወለቡማን ኢብሰቹዳፍ ምርገ ቀባቹ ቀበን ሶዳ ኦከራ ሶዳቺሳፍ ዶርሲተ ተኮመሌ ካድመምቶ ተፍለኖፍ ዲያተን ኬሳ ከንፈደን ፍለቹ ደንደው ቀበን ከጀረን ንወርት ኮሚሽኒ ወለምኒ ከፍለኖ ቢዮሌሳ ኮንጎፊ አንጎን ቢየቲ ፍለኖን ሙዴ ዲግደሚሰድ ሰዲ በራኩመ ለማፍቁ ለሰደት ቢየቲ ኬሰት ጌጌሰሙ አማነማ አከቶ ወጀቹ ቀበንጀቹዳን ዱበተኒ ጅሩ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ኮንጎ ዱፋጅሩፍ ሚኒስተር ኢማብየኬሳ ድራኒ ኢማኑኤል ራማዛኒ ሸዴ ከደገረን ተው ዱበተን ፕሬዝዳንት ካቢላን ሆገና ሞርሚቱ ሲያሳ ዚምባብዌ ተንዳይ ቢቲ አረመነ ሙርቲ ዚምባብዌ ድረት ያተኒ ኦከረከካሱፍ በይፍለኖ ሴራ አለ ለፍሱዳን ይመተመን አቡካቶን ሚስተር ቢቲ ዛምቢያን ማሚለ ሳኒቲቭ ዳታ ሲያሳ ከኑ ዲዱዳን ገረ ዚምባብዌት ዴቢሱ ሼቲን ኩን ገውሳ ዱበተኒ ቱረን አቡካቶን ቢቲ ግልበርት ፊሪ አከጀረኒቲ ፖሊሲን ዚምባብዌ አረ ዛምቢያን አጀጀመነ ሙርቲ አከቢቲን ገረብ የሳኒቲ ኢነርገምኔ ደበርሴ ዲዱዳን ፖሊሲ ዚምባብዌት ደበርሴ dabarsite kennite jechuudhaan dubbatan jaarmiyaan dhimma al rendeebiyaa jaarmiyaan dhimma kolugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR ibsa baaseen zaambiyaan Mr. Biti dahata dhowwattee gara biyya isaaniitti deebisuushee dhaga'u keenyatti gaddinee jirra jechuudhaan gochaan kun seera sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa ka cabsu jechuudhaan mormee jira. Hokkara dhiyeenya kana filannoo biyyoolessaatii booda Zimbaabwee keessatti balbalee ture kanneen kakaasan jechuudhaan namoota siyaasaa garee mormitu ka sochii jijjiirama dimokiraasummaa poolisiin Zimbaabwee qabuudhaaf barbaadaa jiru keessaa Tendai Biti nama tokko. Pireezidaant Emmerson Mnangagwa injifachuun labsamuu isaa dura Biitiin tuta gaazexeessotaa waamuudhaan hogganaan MDC Nelson Chamisa injifatan jechuudhaan labsanii turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaan jigjigaaf Dirreedhaa jeequmsa dhiyeenya kanaarraa hanga tokko tasgabbaa'anii afurri nagaa mul'ataa jira jedhu jiraattonni namoonni hanga tokko wal keessa deemu haa jalqaban malee sodaa walitti bu'iinsi raayyaa ittisaaf humna addaa jidduutti uumamuu mala jedhuun namoonni naannicha gadhiisanii baqataa jiru jedhame. Ministeerri ittisaa gama isaatiin tarkaanfilee nageenyaa waaraa buusu akka fudhatu jiruuf hawaasni olola irraan deebi'a. Fudhataa jiruuf hawaasni olola oofu dhaga'uu dhiisuun akka tasgabbaa waamicha dhiyeessee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Tibba kana nagaa dhabuu naannoo Somaalee Itoophiyaatii fi magaalaa Dirree Dhawaatiin wal qabateetiin raafama rakkoon ture amma ifaan namni walitti bahuu jalqabuudha. Jiraattonni magaalaa lameenuu kan dubbatan namni magaalaa Dirree Dhawaarraa dubbifne sakattaan hordoffiin jabaan akka jiru garuu sodaalleen duuka jiraachuu dubbatu.
Haalli Dirree Dhawaa keessa jiru akka duraaniitiin amma wayyaadha. Samiisarraa jimmata sanniin ilaalcha rabshan ture. Garuu ammaaf ammoo jechuun qeerroon ijoolleen abbootii garaa maarree kunniin ta'anii kabbeessa jiranii makiinaan oguu dabroo bahu taasii fattashanii. Ammaaf gaarii jira wanni nama sodaachisuun jiru malee jechuun eeguma jiran ijoolleen.
Jalqabaa fi madda rakkoo kanaa kan taate magaalli jijjigaallee gama nageenya isiitti deebi'aa jiraachuu dunkaanonni bakkeen daldalaa kaleedheen gadda cufamanii turan hadha saaqqataniitiin namni walitti bahullee kaasa namni magaalaa jijjigaarraa dubbise.
Karaa magaalaa kana amma yeroo ilaaltu magaalaan amma normaalii duraatti deebisee baay'ina jijjigaa amma baankiin hin baname garuu immoo toorri daldalaa fi waayyuun baay'ee baname waan baay'ee nama taksisee illee hin jiru wanti qofaa jira amma daldallee baname karaan baname majaajii fi taksisee kun hundi ni baname waa baay'ina amma wanni akkasii nama wanti yaadachiisu hin qabu garuu immoo propagandaatu jira amma magaalaa keessa wayiitti seenaa akkana jedhanii uummata ilaalu baay'ina kan sodaachisaa jiran.
Maaltu seenaa jedhanii sodaachisan?
Miigoolisii keessi seenaa ama jarri lamaan wal lolan maarree jedhanii sodaan xiqqoo kanuma jirti. Kana achi wanni baay'inaan amma magaalaa haraa magaalaa yeroo laalle tasgabbooyti amma.
Magaalaa jijjigaa fi Dirree Dhawaallee haa ta'u nageenyi hanga xiqqoon libsuun haa mul'attu malee sodaan ammallee lammiilee irratti ni mul'ataadhaan kaasu jiraattonni. Hawaasni garaagaraa keessattuu lammiileen Jibuutii gama biyya isaanii deemaa jiraachuu isa kanaaf immoo konkolaataaleen dhaabbataniitiin kan dabareedhaan fe'aa jiran ta'ullee namni magaalaa Dirree Dhawaatii dubbifne nutti himee jira.
Warri Somaalee Jibuutiidhaa bahuu jiran.
Maali?
Jechuun waan ta'ee mangisti isaaniillee akka isaan ba'an wanta jechuun jiran. Baasii dhaabatu jechuun namoonni qabamsila Jibuutiin jira beektee bifa Faransaayi hospitaal jedhanii jechuun hospitaala Faransaayi tokko bittatanii qabamsilli Jibuutiidha. Bittatanitti makiinaa salaan baas kana dhaabaniitti achirraa taatee gara Jibuutii adeemu alillee argee jira. Makiinaa salaan baas kana makiinaa sadii jira bakka isaan ka dhaabatu.
Haalli kun keessattuu akka tasgabbaa'uuf sirriitti hojjetaa jirraadhaan dubbata ministeerri ittisaa. Ministeera ittisa biyyaatti daayireektarri indoktireenishinii fi quunnamtii uummataa meejar jeneraal Mohaammed Tasammaa akka jedhanitti isa kana tasgabbii uumuudhaaf manguddootaa fi jaarsolee biyyaa wajjinillee taanee hojjetaa jirraa jedhan.
Ifedirii Makkalaakiyaa Saraayit ከክልሉ ፖሊስ ጋር በመሆን ፌደራል ፖሊስ
ራያን ተሳ ፖሊሲና ነው ፊ ፌደራላ ወሊንታውዳን ሐለ ከለሳ እንገደ ጫላ ሐራ ተዝገቢ ፊ ፌጀራ ጫልማ ኡመታ ፍራያን ወሊን ሆጀተን ኩን ኡመታ ፊስ ተዝገቢ ጫላ አከፍዱ ጃርሶታ ፊ ኡጋዘተ ወሊን ሆጂን ሆጀተሜ ቡዋ ፊዴ ሐራ መጋላ ጅጅጋ ኬሰ ተዝገቢን ዱፌ በጃጅን ሶቾው ኤገለጅራም
ሶዳሌ ነገና ሙልጣታ ጅረጀደን ሐዋስኒ ገመገማን ገረብራቲ ከምበቀቱ ጀደሙን ወልቀበቴሌ ሆሎለ ናኖ ከነኬሰቲ ኦፈሙ ሐዋስኒ ተስገባ ሄላሉ ቀባዳን ዱበቱ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ
የአካባቢውን ሰላም የማይፈልጉ እና የሰሞኑን
ኡምኖኒ ነገኝና ንቻይ መርባን ጄቁምሰ ኢትፉፍሲሱፍ ሆሎለ ጄቁምሲ ኢትፉፋ ጀዶፋ ካንጅረን ሴተው አሙሌ ነገኛ ካን ነገኛ ኤክሲሱ ጫላ ገማሃዋሳት ገድቡዳን ሃዋሳ ተስገበሳ ጅሩ
ይያለበት ሁኔታ ነው ያለ
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍ ኮፓይ ሙክታር ጀማል አዳማ
ሰዓቲን መገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ተቆስ ነው ብራሙ ዋሬ ቦደ ሰዓት ተቆፍ ደቂቃ አፍርተሚ ተቆተ ኤራውሌ ከናን ሰገንታ ሀፍትጨይ ከማል ኢብራሂም ወለይሳ ህዱ ገለተይፈን ሚሴንስ ኮንግረሲ አሜሪካ ማይክ ኮፍማን ጅጅረመ ቡአቀቡ ሞቱማ ሙሜ ሚኒስቴራ ሃራ ኢትዮጵያን ፉት ጅሩፍ ጀደ ኢትዮጵያ ለቁን ሙሚቸ ሚኒስቴራ አቢ አህመድ ወሊን ማሪያጁፍ ቆጲ ተውዱበታን ሶራን ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን አሶማ ዋሽንግተን ዲሲት ኢመዴሙ ዴም ሰሳኒቲቭ መተድሪያ ዳዳረት ዱብሴራ ኩኖ
አየለ ማካሞልተን ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ሚሴንሶ ትራኮ miseensota paartii Rippaabilikaanii rakkoo Oromootiif lammii Itoophiyaatiif dubbacha bahan keessa tokko. Miseensota Kongireesii Ameerikaa Seer Wuxenee Marii Ameerikaa baase HR 128 jedhan kakka Itoophiyaa mirga namuu fi jabeeffate tolchuu fi seer suniin mudduu fi deeggaree ba'aa keessa tokko. HR 128 akka Itoophiyaatti namni mirga qabaatuu fi mootummaa namni cuftii qooda keessa qabaatu tolchuu fi mani murtii mani marii Ameerikaa irratti walii galeetiin seenitii Ameerikaatti dabarsuuf irratti walii gale. Seerri suniin akka Itoophiyaan mootummaa goomittaa qabu yookaan ammoo wayyaa qabu qabaatu mudda. Seerri sun tolchuu fi mani marii irratti walii galeetiin gar seenitii dabarsuuf adoo jedhu Itoophiyaan jijjiiramte. Seerri kana nama Oromootiif lammii Itoophiyaa biyya alaa jiranitti marroo hedduu hiriir ba'eetiin rakkoo himachaa miseensota mana mariitii fi Kongireesii Ameerikaa illee amansiifachaa asiin gahan. Kongireesmaan Maayik Koofman Ameerikaa godin Koloraadootti filame. Amma ganna 11 miseensa Kongireesii Ameerikaa ta'e hojjechuu jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa nama kum hedduu hidhaa baase paartii mormituu biyyaatti galche qabsaa'ota mirga namaa hedduu waan hedduun himatane. Waan himataniin irra lakkisiise Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarsee jedheetiin waan hedduun faarsu. Akkana jedhe nama akka malee qaroote akka malee mala qabulle bulchaa akka malee jabaate bulchaa Itoophiyaa gadadansaa ittiin deemutti jiru. Kun akka herrega kiyyaatti Itoophiyaa bara haaraa ittiin deemu jira jedha. Kongireesmaaniin kun mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa kaduri Hayilemaariyaam Dassaaleny seer wuxinee 128 kana tiitifate fudhachuu didee jechaa dubbate.
With the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington DC to express
Akkan jedha marroo hedduu ambaasaddar Itoophiyaa is lakkisi ministeer haajaa alaa Itoophiyaatiin iyyuu biiroo tiyya Washington DC jirtu keessatti waan rakkoo tan irratti fi waan seera kana fudhachuu dhabuu isaan irratti marroo hedduu wal dubbachaa baanee jedha. Seer wuxinee kongireesmaan jedhu kun deeggara ba'e kun jijjiiraam Itoophiyaatti hin dhufe qoodu guddaa qabaa jedhe itti dhugee. Seerri kunillee jijjiiraam Itoophiyaa dhufu kana seera guddaa yookaan ammoo qoodu guddaa qabaachaa bahee jedhe kongireesmaan. Adoo silaa miseensi mana marii Ameerikaa seer wuxinee HR 128 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuuf mo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started, that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyuu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zaayid Biin Raad Itoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jira jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii wuxinee kun hojjetu keessaa tokko jedha.
And he called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
Na bilbileetiin jimaata onanasiya ganama saatii Koloraadootti na bilbileetiin amma mirga namaa Itoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaarganne bulchiinsa muummee ministeera kan jalatti naan jedha adoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatani silanninu bilbileenatti himaa jenna. Ameerikaan Itoophiyaan milishoota biyya naga dhoowwantaa akka Al-Shabaab sun fa'aa loluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni isiin irraanfadde duullee hin jirti jedha miseensi Kongireesii Ameerikaa kun.
I think too many times the United States looked the other way with the problems with Ethiopia because Ethiopia, the prior government was cooperating as this the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government, they were cooperating with the United States in the war.
Akkan jedha akka herrega kiyyaatti Ameerikaan marroo hedduu rakkoo Itoophiyaa irraa ila buqqifatte. Akka herrega kiyyaatti United States gam kanaan akka malee wallaalte waan akka malee hamtuu tolchitelle tunin waan lammeessoo taatu natti hin fakkaattu jedha Kongireesmaan Kaufman. Kaufman nama kum hedduu Ameerikaatti. Namni kum hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that he's just, they're very optimistic about him.
akkan jedha namedduu wagaa fadhee namedduu qoradhallee waan dhufaatii isa tanaa fi waan namni hedduun akkan baheetin simachuu isa tan namni cuftinuu dansoomisa dubbata akka malee abdii irra qabanillee ministeer haajaa alaa taateennaan gara hedduu qoradhee jennaan namni abdii irra qabaa jedha abiyyi marroo nama qaroo dubbiilleen qajeelfata nama jabaa Itoophiyaa karaa qajeelaattiin deemu jechuun dubbata kongireesman Koofman. Taatullee namni cuftiyyuu akka kongireesmaanii kana muummee ministeeraan faarsu fakkeenyaaf bombeen waxabajjii dabartee Finfinnee dirree masqalaatti gumii Dr. Abiy simachuuf baate duratti darbataniitiin nama galaafatte hedduu mammadeessiti tan keessa tokko tana mirkaneessiti. Egi muummee ministeera Itoophiyaa Itoophiyaan akka durii hin jirtu biyyatti galaa jedheetiin nami yaame namedduutti biyyatti dachaa'u jira. Kongireesmaan Maayik immoo nama Itoophiyaa waan hedduun faarsa yoo Ameerikaa godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Waashingtan DC dhiisaa Maayinasootaallee fi lafa ebeleebeluun jedhinaa natti goraa nuqqubadhaa guddoo san simannaa jechuun dubbata.
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C., or Minnesota, or some other place.
But they
really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magaala Denveritti nama Itoophiyaatii fi Eertiraa kun hedduutti keessa qubata. Daldaluuf illee qabanii nama tuukkee jiranillee hawaasa hedduukkee jiranillee akka dhageenyatti nama Oromoo gara humna lamaatti caaluutti keessa jiraata. Walumaa galattuu nama Itoophiyaa gara humna soddomaa keessa jiraata jedha gaazexaan biyyi sunitti bahu. Denveritti bahu tokko miseensi kongireesii Ameerikaa Maayik Koofman waan wal odeeffannee waan irraa baanee jennaa nagaa walitti dhaamannee wal galateeffannee hoblaan gargari baane. Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, Galatoma, and see you last
word. Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Tarotanum, Ansora Alakete, Nagambul.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. San dura wallee kana haa dhageenyu.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaa naga tokko siin dhaggeessisaa dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD heera Itoophiyaa keessatti keeyyanni 39 biyya diiguudhaan kan tumame jedhee balaaleffachuudhaan keeyyanni kun akka haqamu gaafatee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti nageenyaaf mirga lammiiwwanii kabachiisuudhaaf mootummaan tarkaanfii yeroo isaa eeggateen fudhanne ka jiru MEAD badii dhaqqabeef aangawoonni akka seeraan gaafataman gaafatee jira. Akka mallaskaachuu ammaa gabaasetti MEAD ibsinni har'a gaazexeessotaaf kenne kabaraa aangoo ihaadeek tumameef beekamaa ta'e keeyyata 39 kan fuuleffate ture. Yeroo ammaa lammiiwwan biyyattii hedduun kan buqqifaman lubbuun lammiiwwan hedduus kabade sababa keeyyata kanaati jechuudhaan balaaleffatee jira paartiin kun. Pireezidaantiin Ertiraa Isaayyaas Afwerqi har'a jila mootummaa Saawudii Arabiyaa ministeera dhimma alaa biyyattii Abdel Al Jubeeriin hoogganamu har'a mana mootummaa isaaniitti simatanii jiru. Ministerichi dhimma alaa Saawudii xalayaa mootii biyyattii kan Saalmaan bin Abdulaziz irraa ergame kan hidhata seenaa fi obbolummaa biyyoota lameen gidduu jiru cimsuutti fuuleffate pireezidaantii Isaayyaasitti kennuu isaanii ministeerri beeksisaa Ertiraa obbo Yamaanee Gabramasqal fuula tiwutarii isaanii irratti beeksisanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Jooseef Kabiilaa filannoo dhufuurratti akka dorgomne beeksisuun isaanii gaariidha jechuudhaan simattee jirti. Kan Koongoo dimokiraasessuuf deemu tarkaanfii baay'ee barbaachisaadha jetti Yuunaayitid Isteetsi. Pireezidaanti Kabiilaan heera Koongoof waliigaltee muddee bara 2016 Silveester keessatti mallatteessame kabajuuf cicha agarsiisuun isaaniitti jajjabaachuu isaanii kan dubbatan dubbi himtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Heezer Nuweerti. Lammiiwwan Koongoo yaada ofii walabummaan ibsachuudhaaf mirga qabaachuu qabanii sodaa hokkaraa sodaachisaaf doorsisa tokko malee kaadhimamtoota filannoof dhiyaatan keessaa ka fedhan filachuu danda'u qaban ka jedhan Nuweerti. Koomishinni walabni ka filannoo biyyoolessaa Koongoof aangawoonni biyyattii filannoo muddee 23 bara 2018 biyyattii keessatti geggeessamu amanamaa gochuudhaaf hojjechuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiran. Hoogganaan mormituu siyaasaa Zimbaabwee Tendai Biti har'a mana murtii Zimbaabwee duratti dhiyaatanii hokkara kakaasuudhaaf bayii filannoo seeraa ala labsuudhaan himataman. Abukaatoon Mr. Biti Zaambiyaan maamila isaaniitiif daata siyaasaa kennuu diduudhaan gara Zimbaabweetti ergu isheetu kana fide jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,180, 15,330, 15,640, 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,720, 12,110, 12,130 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booliitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.